Omukulembeze eggwanga w'ekitongole kya Dr. Museveni omu kwabadde abajulizi ng'ekitongole ky'empuliziganya ekya Starlink kiweebwa layisinsi okutandika okukakalabiza muno emirimu gyakyo mu nnyaffe Uganda. Layisinsi eno eri mu ngeri ya ndagaano era yakoleddwa wakati w'ekitongole ekirungamya ebyempuliziganya mu ggwanga Uganda Communications Commission ne Starlink. Wali mu maka g'obukulembeze w'eggwanga Entebbe ekintu ekyalagidde ddala nti ekitongole Starlink kiyingidde mu byempuliziganya mu nnyaffe Uganda. Dr. Museveni agamba kijja kuyamba tekiyambire ddala okwongera okunyweza n'okulungamya ebyempuliziganya mu ggwanga ate ebitongole bino birondoolwe bulungi. Starlink kigamba nti mu nkolagana eno kigenda kuyamba okussawo internet ku bbeeyi ensaamusaamu ate kiyambe ne mu byenjigiriza ko ebyobulamu mu ggwanga lino.